Ukweli wa moyo ni kuambie, unisikie, ya kuingie. Pezi si choyo ni nganganie, yoto ni mwagie, nijisikie. Nimebatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia.
Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope.
Mapenzi squeeze ni uchizi, mapenzi squeeze vitimbwi, mapenzi squeeze na kilimbovu. Bola penzi la chizi, mdolo unaposingizi, moyo unatia akili uchovu. Kila nomuliza penzi, atakwambia stress, hataki stress, kila kona kesi. Hilo kimpa keshi, atakwambia yes, bomba fresh, sina tupoza face. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia.
Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope.
Eh, ona moyo unadunda dunda dunda dunda. Wasi wasi una dunda 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 dunda. Usije na chanika chunda 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 chunda. Moyo wangu una dunda 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 dunda. Moyo una dunda dunda. Kwa wasi wasi una dunda dunda. Usije na chanika chunda chunda. Wasi wasi una dunda dunda. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lingia.
Usiniogope,